machasele kero naku, echitera kufunda, nolumbe weruta nyaka mwima, teru marante, bigambo bya maranga mukunyorwa, nene kumya kumya, nanti byenkola biwente mu makuru, mubusu wawo, nange ngera bw'omanyi okukola, kalulu wano, akakungunta mwe kalondo bera abafunyi, bakatulobola, yona musigera n'omutaji manyi, olukaruka lwe bongera. Tusonda ne tuvuga ng'abalalu abatona abakaddiye abamaledda n'abatandika okukola tuli mabanja ate olaba ababanja nanyusa obulamu atakyawuna kyosangira nno n'abagwenyusa amayisa olw'okulya obuli obuntu bulamu n'abufunira omusisi ogumwawula kubo kale katonda kakuzizika obuvumu n'osimatuka amayisa agangayinya nnyo obutatya ogwana kwebaza olinaabanga buno obutambusa omusiko okwemetebwa kusikiriza buli asanyusiza engerize ebyekikyala kale nze ekyo yali antegekedde nkirabye nsituma kati kubyakubya mu ddala gye mpisewagefu nekyendiko kati omukama kyaterekera omunaku kitera kuvonna nolumbe bwe lutanyaga muyima terumala nte mukama kyaterekera omunaku kitera kuvonna nolumbe bwe lutanyaga muyima terumala nte mukama kyaterekera omunaku kitera kuvonna nolumbe bwe lutanyaga muyima terumala nte sibye mukama kikyomusana olaba abazungu bayiyayo baluti naye era tekiyinza engeri sitaani gyasula atuma abalabe singa siri nti naye omukama kyaterekera omunaku tekitera kuvonda nolumbe we lutanyaga muyima terumala nti olaba puluta yalootolola bwe bukya ebyabadde bwe biti kale gwawulira ogiyitanga ndwadde okutokota atyo kumbe mungu kyakirekera omulamu kiwamuye muli nange nanga baali bampita omulalu baawubye luno kuba mukama kyaterekera omunaku tekiwubisibwa muntwaleko ntutatwe ng'alina ente ye gye yakamye waka ne tujja tutuusa eggenya eriva emitala ne lyewuutira era n'obanga gwakolerera abagete okunyuka ne weebali entasima za wano kyeweresa obulesa aguyita mu kkuto wandibadde kwebaza anyumizaako abalabi agayita makombo bw'obukunkumukafe be batuwa abakopi okwewojjola maama endowooza bwe zityo bwe musibuka ebiniga n'okuba olagana obukyayinetemu ebifunga mu mitima ejaba ensusu embiririvu ensalwa bwekyo nejjebasika amatama banaffa b'ebitiibwa n'osanga oli ng'ayogera ng'omulalu nkugambye n'alumirira naye nga kyaterekera omunaku tekitera kuvonda nolumbe bwe lutanyaga muyima terumala nte kikikyo kyaterekera omunaku tekitera kuvonda nolumbe bwe lutanyaga muyima terumala nte mukama kyaterekera omunaku tekitera kuvonda nolumbe bwe lutanyaga muyima terumala nte abalimisa owisi yewerekera empologoma musumba ekibeere mwakama ekiwefu buba buli ake obutajjuwuliriza nsaka ekijja mu matama ensolo okwe kyeyagalira kale nno bw'atyo kyanansusula eyagasa kyeyoleka kityo ng'obuli ake we butagwanira kabaka alamuza wenkanya sebonze gumulaba abampitako omulalu abantu abange mbwe ntegeeka zankaddiwako nnabatya nsaana kwebaka Gemagoma gaga fukira baramu Bajuro fukulira Wezi kukonko na jibabulino babo Nse situa tenda Kale mukambo nukuga bango muralu Ndalanzani Webaya ya nilani vusiwa nivusha Nsana kwebaza Chamanyi tewali aliashinwanyi Namule Kuputasibiri sali iso liedunda Nimwe mbanga Ticha utelekeru mnaku Tichitela kufunda Olumbe weru tanyaga meima Terumarante Sebo mukama chotelekeru mnaku Tichitela kufunda Olumbe weru tanyaga meima Terumarante Kama chatelekeru mnaku Tichitela kufunda Olumbe weru tanyaga meima Terumarante Tuitaba nene ngate mbozi wala na ye Irabo sanga ngasonga ngomuraru Jevera gulisa Baite panyambio paka sabifne Yevi anga serengeto Hehehe Zaibi sero nalingiri soru watu kare mieyo shejo Kupamunda ya nyabo na sumu kanchimanyi Ne wali wali ya Bibabi teke kerabuli ya zawa Ne kubivye kucho Soto papanga buruanga okufona Obabu ichiko yetako Esha janga chicho chiko maone chiba Kubate vitera kufunda Soto papanga buruanga okufona Kubate vitera kufunda Chajanga chicho chiko maone chiba Erate viko yetako Erote gananga taruri mwesubi Tuhisi wanga Chomukama chatelekero mnaku Empumbu techienza Pienzi ringana nti chatelekero mnaku Techitera kufunda Norumbe weru tanyaka mwima Terumarante Mange chatelekero mnaku Techitera kufunda Norumbe weru tanyaka mwima Terumarante Kama chatelekero mnaku Techitera kufunda Norumbe weru tanyaka mwima Terumarante
www.mp3ugandanmusic.com